music.
Alizaliwa siku ya leo, huyo, huyo, asubuhi siyo machweo, huyo, huyo, na zawadi mpeni leo, huyo, huyo, mikogo mitoko kama kwa video, huyo, huyo, anas kwa furaha twasherekea, siku yake ya kuzaliwa, ndugu jamaa wamerejea, kampani kumpatia, hey. Lete keki, lete nepi, tumfunge tuwe kama mesi. Lete keki, lete nepi, tumfunge tuwe kama mesi. Oh la la, oh la la, hey. Oh la la, oh la la, hey. Happy birthday.
Shimbonyi, shimbonyi, kama masai shimbonyi. Sioni, 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 changwe kama zote sioni. Zima mshuma, miaka mingika, tafuta furaha, epuka kara.
Haya twende, twende, twende,
tikisa jambe.
Haya twende, twende, twende,
mungu wa jambe. Jambe,
haya twende, twende, twende,
ugonge jambe.
Lete keki, lete nepi, tumfunge tuwe kama mesi. Lete keki, lete nepi, tumfunge tuwe kama mesi. Oh la la, oh la la, yeah. Oh la la, oh la la, yeah, yeah. Happy birthday.
Shimbonyi, shimbonyi, kama masai shimbonyi. Sioni, 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 changwe kama zote sioni. Charles D and Eddie Killer.
Perfect record.
Ego music.